yothando ngifuna umuzwa wothando uma bekwenzeka ngabe ngishiya phansi manje inhliziyo izifunela okwayo sengizamile kaningi nengithandane nabo baningi kodwa angifiki emathandweni sengizamile kaningi nengijole nabo baningi kodwa angifiki emathandweni kodwa sinethem soze sifike mathandwe abanye bethu banemizi today babali mnyaka beshadile kodwa lutho kaze bafike mathandwe abanye babo the life they live it's not really what they projecting benzela thina ukuze singabajaji bakhala njalo behind the scenes bafisa ngabe basingili engiyakutshela kukude emathandweni.